jotamani keɗe kabaruji amin e fulfulde.
Alal bare sappo ene lewru décembre hitane 2016 jena yamde soki do studio tamani miden tawa e maison de la presse do bomoko do jottino no do kabaruji do Umar Waygalo Salim Diouara wonto boggi jande to sekrabo compétitivité fedde union européenne de kany e leydi mali wattu jono won dewtrende be tongide holitinde widno yimbe le bittobe wakkati furbe kani wirfintinirede ley leyd elemeden de wattu jono be ngarambe habbe kabale hedo ko sukab jokol be jarata wakkati fuli dati ley leyji di ko walde malin koobe wonde leydi meden di huminibe hono yimbe len dibbetebe wakkati fuube ngadi gonginali fewde e laamo be bittino fati signinde do dewtere do e tawede fuube bi wakkati jono ko be jiya anyaaji laamo o ko yo signinde de do dewtere wattu jono be ngadi gonginali fewtude e laamo o walde ONG de no dit accountability lab wattu jono be kolliti do wono yimbe len joyon burbe fu laaba leydi meden di gollobe le cuudi sar wusidi ko li faana di do golleji faa de yalla hor laabal haani wadde le cuudi foro baaji leydi meden di kawrital mangal fuddi do bomako do wattu jono lumano wonde wade le hen leedele imwaade kany en gonde wadde gal do kawrital hono rewbe le kominibe kabaru kebe kany en gonde gal do kawrital ko ni faana mudu faab je yalla hono jaaguji rewbe kan yirwirde le fon imwaangol fu e mangal mudun secret won sembe kabaruji dimi jogini on do bete hande di batte radioji di fagasa bismillah modon e hedaade fedde union européenne kanye e leydi mali wattu jono wonko pamri do hen hono witta witta sukabe jokolbe wori le majjo holitaweede won dewtere de be jaltini le hen faabe jewtondo be kani hadirde hono ko sukabe jokolbe jaarata wakkati fuddati le leeji so naata le leede le europe de caggal mududu be ngaran yaltinde le hen dati be jaa yalla hono yimbe le malin koobe gombe le leede le europe be ngala kaytaaji do won dereji kani virfitirade le nokkule mudu hen du e taweede fu kanko ministre communido hakkunde mali le leede le goddo holliti wiide wala fu ko be cinnin do hen do golle jongori fa kebe famtade kede Muhammadu Samaseku
wattu de wari bamako de Bert Kanders kanko ministre leydi Netherlands kumaninde le godde holliti wiide joni woni adan leydi runde Afrique amna adi fedde Union Européenne bangal yaltingol yibe mun en holliti wiide kabar mudun yo bangal imadraji hakune leede tubakube be leede balebe be der kawrtal la Valette pawingal do kabaru njola e le livre novembre hitan 2015 to maltutun fedde Union Européenne wi walliran runde Afrique milliard goto e ko fawi kalisi euro bangal hadde yimbe la njolabe yari tumabe tun e le communique mo be ngadi Bert Kanders e kanye Abdoulaye Diop ko litibide ko hewi dawrate bangal faaba fewde hebgul golle sukabe be neno sembingul bawde gullirde denagu leydi mali e kanye dun pabondiral hakunde leede kelindirde meden de huncenta hore salat afrika ko yimbe la be der keridi ana hade projeji jeneedi almusaddaji mo hawri millioji temdere millioji chapande na e millioji joyi kalisi euro ngoni dawradi bangi goddo dun gollobe furuba leydi mali njahan der leede Union Européenne faabo debbe anditinde leydi meden gonbe ton be salla yaltingo mabbe ana yaba ministre leydi mali wadi communique njeddowo signingul talkuru hakuma be fedde Union Européenne bangal kabar njola
du e tawen fu hejabe suudu ministre humnino kabar mali kobe gombe njola kanye suudu ministre humnino kabar leede le mali e leede le goddo holita wede be jidi kenya do woni yimbe le humnibe kabar yimbe le dibbetebe wakkati fu yude le leede le godde de ko ni faana gal do jidal faabe kolita wiide kambe wala fu ko be cinninen do e de do dewtere du e tawen fu fedde no data AMD de be ngadi no dango fode dum won laamu malo be bittino fata signinde do dewtere sabi de be kolliti wiide ko be jihi anyaaji mudun wattu joni o yo signinde dewtere de no dum ne so be cale waddi dido golleji tan do dum way waddude kutteji goddi ka sel leydi meden di kede kanko no data Ousmane Diarra kanko laami do no walde de no data AMD Kenya mo wonno do haluda me mo do ko mo halido hendo faccitango Muhammadu Samaseku
on était à la rencontre
do amen kawrtal gal wada ministre didi gonno tun kuma leede godde e kumanide bibbe leydi mali gonbe tiagal be so gonga kay wala fuf ko leydi mali ndi signini tafun tutundiral hakkilaji ana heddi wadede e leeku warta ko woni ko mi andata ko lamu ko be membe jaboto ka faddinden min dar yimbe amen gonbe Belgique to yaadi be do radi famu kabar mudun to gulirde Union Européenne be kuliti wiide wala fuf ko signina tafun ka leydi mali ndi jabani kala ko woni leydi talkuru no di haani signinde e leeku warta ko to Bruxelles ton denno non do wuri tafun lamu ko be membe dulla fi mi jo fedde AME do kabar mudun min jida ndu talkur kawral yamiroru leddo tubakube yaltinde sakerbe amen be e lesifaji aybinoji ndenno min jabata hande min jabata jangu suni leddi manidi jabbi signide dun min dawran imadraji den gallure bamake badal min fuf fawato ndebe jabbi salade
dun jusqu'à ce qu'ils vont renoncer de la ceinture
sekrab so ngabbi do bemal amen ande ngal odo bay neltirton mi joji modde hal lamen gol min noddata phase Facebook e compte Twitter studio tamani do kollitiwide école ngaji di wattu joni dum yahata hono école ngaji uddade le saha leddi kanye wuddu leddi dum beedo yaade be bi hitane 2015 ne yottade nyalawma hande o sa ƴeewi école ngaji kuddi udda ton hitane 2016 de jatti école ngaji di buri uddade leyi saha leddi kanye le wuddu leddi tagal mudun won pamballobe kantin ngaji gondi leyi leddi meden di wattu joni be kollitiwide be jogi tidallaaji nayridi bangal jawlel dum wadde so be gonde buytude balligu mabbe o fa keben famtade kede Muhammadu Samaseku
wattu fuddugol jandende leliru octobre jabbindu tuudi l'école tembe den nay e noga e gugu ngoni uddunobe Yusufa Bedari tuudi l'école tembe der e noga dina jande rawande dum yo batte basi iminodo hakune gube kaptoje de e kayru torraje kulbinaade kewdi bangal bonandaji di jadin kobe ngadi le nukku joga der wuddu e saha leedindi nukku ji gonton jon en kabodo jaati mbihi tuudi l'école majji udde bangi goddo dum torraje kewdi ngadama fewde e janginobe tuudi l'école yoga le raison tumututo woni do tuudi l'école kewdi uddaka raison ngaji do tuudi école kewdi uddama yo gawo kidal e segu beedade dido tilalaji dun ujunaji sukabe l'école e kebata hankasen nyamduji der tuudi l'école sabe fedde programme alimentaire mondial holti wiide ndo wala bawde darnade nyamduji sukabe l'école kasin dinibe be fuf den no sukabe l'école ujunaji chapande jegomo e ujunaji jenayo be tuudi l'école temede nday mbawataake faabede batte rafi jawdi
walde dum wonde noddir ONG a konté lab wattu jonobe kolliti dum won yimbeela burbe fu labal leedi meden di koni fana di do golliji fabe de lohno be kan yeltinirde le hen dati be jewto wattu jonon labal hani wadirde le cuudi forbaaji leedi meden di kede kanko noddirteedo Musa Kondo kanko directeur de do walde ko mo halido hen do facci tango Muhammadu Samaseku
parce que nous pensons que
hakili am kala dabriji amen yiriwere yata ciagal gollabe furbabe so be do pami wiide wana fi batte kulul ka kambari leedinki ak mabbe woni ko be kani goldino haniri fi furba o ujunaji gollobe min puddiri wakkat jun o fedde hertande woni cubbido chapantaton hakunde beedo fedde wonde dunke en ande leedindi kuma nibe kabar mudun cubato dun joyo hakunde beedo chapantaton ele jombe woni ko jogido bural andete min jewtiddi e yimbe le yoga kulitibe wiide sifa gollobe mum darata wala fi ele gollobe furba be neddo tan kinido golle mudun no haniri illa ka fi furba kaydun garo e golle wattu mudun tawene hono beedo gollobe anande gulli da furba de jati fois wana be fuf non an hani be tewte be jite be jewte dun sande
chercher ces personnes les identifier et les célébrer
be collectivité kawrtal mangal fuddi ila asawer jabbi non de do bomako do gal do kawrtal hono robe le kumini be kabaru kebe gombe le fedde i moande kanyen puddi gal do kawrtal koni fana mudu fabe de yalla hono be kan yirwinede jagodi robe le be le fol dun won i moangol fu e mangal mudu lanni be gal do kawrtal yo sudu ministre humnindu kabaru bantar robe sukabe kanye galleji do tugorgal oni fam kede kanko noddirte da madame Iko Bozo afi o yo goto kumni kabaru kebe iwru le leedi togonde ko mo sifinu kudde debbe gonde sottude ton de do facci tango Muhammadu Samaseku
ici tous les participants
gamenga kay kala kanobe nando luma be ngari e ngardi dun e kulle kewde ka jamarene woni mo yaltay sanne hewti do min goni min gadan duawu sala waytere no wada e liko rata ko yila amen kay yo do e nyande sappo jole wurundu codobe be ngara ƴewa prodiji amen di sabi kantidi kewdi goni ngaddaade hikka morenga yo hunde nde yimbe le be andi ka ko heedintina hen liptan mudun te mudun e kanya podde mudun bangal cellal ko heewi an wodi iwde chondi kurikima yaade chafaje lolirde was e lomi warde chafaje iwde leede Niger Burkina et Côte d'Ivoire e kanya kulle kewde godde ngoni ngaddaade der leedi Mali
de truc qui sont arrivés au Mali ici
Union européenne et Royaume-Uni ngoni faabo tobe studio tamani
graabu jurnede jeelo ni le rezo ngaji di en puddiran do mottido fedde humininde fa kabaru bibbe mali be sariya o tacce do hen fa bibbe mali fu nara damal gotal jeltira damal gotal be utti suudu sar wusi mabbe to mottito wakande uttitende kanko horeje walde CVJR de mo wonno ton be kolliti wiide to mottito do won walde mabbe wonde tonde yimbe le jattom gonle hen lamido de do walde yo kanko no dirte do Modibo Sidi be wat kutu joni o waro hettino hono yimbe le be bonandaay di ngada fewde e mudo en do kan tuttirede hakkeji mudo en tagal mudu fedde do woni yimbe len be bonandaay di ngada fewde mudde gondo hore de do fedde mo no dirta no humu jallo holliti wiido ko yaata bonandaaji udinere e teme didi chapande jago mata le region moptio o holliti wiide du bonandaay chapande e jago man gonde jeewed wottu jono suudu sariya wondu le region moptio se wudu te ngardam faado kuccala do wattu jono be jewto do wono no wattu wonde e wayli tirade faabe kebano dido tidalaji jogal do wono faana kawtal pudgal ila kenyen to sigaso to nibe ngal do kawtal yo waldine no dirta ameded do tugor gal walde wonde kase no dirtel ikrisat ngal do kawtal han wadde tot balde didi se wurte ngardam faado siga so dobe collectivité kawtal sappo e tatabal jowingal do théâtre ngaji dum fuddi dum woni ila altinaire dabbe non der to siga so to ngal do kawtal han jokkite to faale sappo e jetti lewru décembre ndu be collectivité lanni be ngal do kawtal dum walde no dertende accepte de ti sisili mo be tubi le hen hitade hikande faabe jewto yalla hono be ngatta fa fina tawa kanya kabaru dina tabe le leedi meden di hejoji kewdi ngaran wade le ngal do kawtal yotto yo yambe reji kanya e jangude to livre ngaji e ko nandi e mudum sey urute garanti minirem faado kita dobe koliti wiide wattu jono yimbe la paltobe le detti di an jaha fon beede hewde le lamo kita o yille yontere wotere ko yaata koyde joybe do yimbe la paloton jamar de dati be ngadi ton kawtal mabbe faabe del hon dido tidalaji kani hebnirede jogala kanko kuma ndaw gondo to holiti wiide mangal pade ngara wadde ton lugaji faaje yel hono juudo yowirto do be do yimbe ne sekira min jooton kala do modo taw le mali fu e mangal mudo holiti di wiide kedde hedade faande hono andirdo no do e seeda yowtere meden ana wodi wassalam.